You're in the mix with 254 Best Club DJ, DJ Fifi 254.
You're rocking with the best DJs in the business. Who else but Nairobi Metro Area's number one party DJs?
I think you fell in love too fast. African nights in a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. That I'm not your type and you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisie ni kwambie I love you. I don't want this night to end before you know I need you. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odie odie dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odie odie dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kude tuntu kami mini high risk product behind me. Yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakwafia ukiparticipate. Vile nimejitolea ungejua unge appreciate. Lighting intimate, 1+68. Usirash hata ukitoka sahi you'll still be late. Tusiache chance ya ku feel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone, I'm not here that long. Keep it short,
short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
All I need is one love. All I need is your love, yeah. Sweet love, baby, yeah. All I need is your love. I feel no. Baby girl, wait, we gon' sign them. Baby girl, keep it on the low. On the low. Baby girl, nothing gon' sign them. Am I loco, am I lo far away, yo. Am I lo far away, baby, yo. Am I lo susa kusa sa, yeah, yo. I feel me still like a kisha, yeah, yo.
Baby, sweet love.
Somebody's calling me, oh, they. She wants
to the beat.
And I have a dance. And I have a dance. And I have a dance.
And I have a dance.
Kufaju, uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Nime come kwenye base na kabra new moon. Dance hall, netwa kufaju. Nime come kwenye base na kabra new moon. Dance hall, netwa kufaju. Bend your shoulder. Legs are teasaga. Now in your order. I do the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wabandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu wabandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Oh my God, it's better sound.
Come and make it sound easy. Come with me, got to bara. I wanna be with you. Okay, Paku, I'm in it. No, hola. Macho tatari na karatu. Na ilo shapula kibantu. Na waza ni kuchore kartu. La usija ukarishiwa.
Ulo ni peware, ulo wachi parat. Show me your driving license. Take a pull on left and don't get mad. I wanna show you the right way. Baby, put on my rock and roll. Tell me where you come from. I wait and say, put the booze on. You never booze up, this is all about you. Question one, tell me, what it is. Pull on the wallet, pull on what you parrot.
Talking in bottles, all I do body.
puis Shakira and Beyoncé from Miami. Hey, 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 I like to chill, oh. Chilling with Duse and Jesse. Jump go down when the music come up. Put it down on my cell, we are raving, oh. Turn up when the music come. The party, two for the shawty, three for the shake, yeah, bum 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 bum. See, see, me I like to party, party with the girls with their body, hey, hey, me I like to party, party with the boys with their money, hey, go down when the music come up, they go down when the music come up, and they go down when the music come up, when the DJ give them, they don't know, hey. See me wine, see me deep below, see me dance to reggae and calypso, follow me one day, you will enjoy. Yeah, I'll just spray your money. Make all the girls them worry. Oh baby, make we jolly. Today, today, I'm naughty. Yeah, go down when the music come up. Put it down on myself, we are raving up. Yeah, and I'm when the music come. We are da da di di go. Yeah, go down and jump. Everybody jump when the music. One for the party, two for the shawty, three for the shake, yeah. Bum, bum. See, see, me all like to party. Party with the boys, we get money, hey. Me all like to party. Party with the girls, we get money, hey. Go down when the music come up, hey. Go down when the music come up, hey.
Girl, you got me so high, high. girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice,
nice. And I'm going na kazungi shepo sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazungi shepo sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, open, make her take a look, look. You don't tell when my eye dey true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I dey follow you to see what they cook, cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short, me, I don't go effort. My Rihanna, she dey make me holla. She no get it wild. Baby, make we go see my mama.
Yeah. She got the fire waist, fire waist, fire waist.
Thamani yako, uzuri wako. Now you want mwenyewe, siku wachi pengine uniachewe. Hale mbradi unanipenda, peki yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi, pengine uniachewe. Ina jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We ni jiko, we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya wanatusema vibaya.
You're in the mix with 254
Best Club DJ, DJ Fifi 254. Thamani yako, uzuri wako. Now you want mwenye, siku wachi pengine uniachewe. Hale mbradi unanipenda, peki tutaishi kwenye dunia. Siku wachi, pengine uniachewe. Ina jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije nacha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usije nacha kwa fitna na maneno yao. Gani moyo wangu na upendeza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Wana tusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Nao wenye roho mbaya wana tusema vibaya. Baby love, wewe wangu
na na na. Them call me out of your love. I'm the whole day, yeah.
Vicky Pandas.
Yeah, baby cheza. Kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza.
know. Baby chaser, kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza, sigi no. Nipe sigi no. Napendo na vyo shiki shiki cha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyoshiki shikisha.
Sawa.
Moto umeuwakisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, wacheze kamari. Baby usiseme
no.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme. Ukifika kejani chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah yeah. Cheza kambumbu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby tukule nyama karanda. Baby cheza. Kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikicha.
Sawa.
Moto umeua kicha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shiki shikicha.
Sawa.
Moto umeua kicha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
She says she want this. She says she want that. Told her give me love. She said baby stop that. She says she gotta go. Told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night.
She said she want this, she said she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night. You're my African girl. I wanna beat on the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces to spy on you. You're my African girl. Let me beat on these African drums on you. I'm your African guy. Need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula. A formula. Basile unipe formula. Formula. Baby girl, you're my formula. A formula. Basile unipe formula. A formula.
Come from Kasabuni, in your place in Anino. Mama uja jua nita make it for you know. Oyole,
don't mali mimi nina stay. Oyole, this way you gon' find me every day. Oyole, I mean I care what, care what, care what. Ayo, hey, tea that one, bro.
Kali.
Nasikia tika sabundi wanatesa buda.
Ati oyole.
Inakoaje buni show.
Magic anger on the beat.
Hey, Kasabunyu. Diyo place ni megro, Kasabunyu. Diyo place na kamu from Kasabuni. In diyo place ina nino. Mama uja juwa nita make it bad, you know. Oyole.
Domali mimi nina stay. Oyole. This way you gon' find me every day. Oyole. I mean I care what they say. Kayole till they put me on a grave. Jumpy kwa geta, jumpy do to tea. Tuna mele meta, you see.
Yeah.
Na ukitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be.
Woo.
Now everybody get up hands in the air, I say get up put them up everywhere, go get up. Everybody get up, I go by the OG, the number one spitter.
Yeah.
I wanna get you high, but you not take it, so I'll take it slow.
Got you on the
and after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I figure 10 years, you may watch out below. Some of them I hate, cause of how we keep it below. It's just the one I be when they look into the mirror. Sissy, you're my killer, 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 killer. Hey, Kasabunyu, do your place ni make grow, Kasabunyu. Do your place na kamu from Kasabuni. And your place in Anino. Mama uja juwa nita make it bad, you know. How you let?
Domali mimi nina stay. How you let? This way you gon' find me every day. How you let? I mean I care what they say. Can you let till they put me on a grave?
Madina noma tu kwenye IG. Hazifanani tu kwenye IG. Wanajifanya katuma VIP. Na mtaani ni ma-IDP. Wanachocha sana kwenye Insta, Snapchat, ama Twitter. Deli wako club wakata maji. Na keja yake ilikatwa maji. Wakipanda ndege tu ma-selfie. Wameshinda mbaka wale wa safi. Wanatu mix kama kafi. Na daily morning kama shafi.
Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawanaga kitu wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawana mashumu wanajichocha.
Kuhusu tu maganji bro. History basi wewe kuhusu jo. Ukipenda the
the tone tada. Mr. Money Bags Baldo na pamba na. Stories ya machocha basi misimo. Nina piga masinema pale decimo. Salamu za mapesa nina shikamo. Marasaba, marahaba. Mini manimo. Nipate na maganzi mini animo. Na kama ni maganzi mina getimo. Stories ya mababa misimo. Stories ya machocha wacha brother. Funga domo tupatane kwa kiwanja. Mitaa katikati kwa wajanja. Propaganda na bado na wamata.
Wanajichocha hawananga kitu wanajichocha. Wanajichocha hawana mashumu wanajichocha.
I wish ingekuwaga na mavumba ukwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba Masanja Joti usiwe mbali nami. My darling I need you love. Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze ni kubebe mbongoni. Nika ni kudekeze ni kutunze kama moni. Wakija wapotezi ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby asadasi ni kone. Uwabambijo ululu femi. Oh baby asacheza ni kone. Uwabambijo.
In the mix with 254 Best Club DJ, DJ Fifi 254.
I wish ingekuwaga na mavumba ukwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba Masanja Joti usiwe mbali nami.
Nairobi Metro Area's number one party DJ.
Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze ni kubebe mbongoni. Nika ni kudekeze ni kutunze kama moni. Wakija wapotezi ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby asadasi ni kone. Uwabambijo ululu femi. Oh baby asacheza ni kone. Uwabambijo basi cheza na mimi.
Moyongo mwaropaini mchungu kiuziwa. Same mara sabini mzungu sajalewa. Kependa junga majini kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini kwenye tundu kama njua. Uyo wangu mio makoti usinije na kibiriti.
Asawe
benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe
nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti.
Asawe
ile sininge shetani nawe ikaja kukuchiti. Obasi jilegeze ni kubebe mgongoni. Kitandani ni koleze kwa miuno ya kingoni. Kisha ni bembeleze nirudishe utotoni. Weka mate ni teleze kama nyoka pangoni. Oh baby asete sikitoko. Oh banwecho ululufeni. Oh baby asacheza ni kone.
Basi cheza na mimi.
Nataka kucheza chura na ingali umesimama. Asa onyeshe unacheza. Unataka maji ya kisima na mwoga kututamba. Enu onyeshe unachotaja.